Basi nipe kibeki, nataka chafua kapeti. Pesa sosa kubeti, nilizi saka kwa bench. Yo, zikine natuwa saka kwa bwana, sije kesho ni kafei. Chapa na nyombia mabaya, misi jai. Sikezo ya kujiba, na. Nikizipata na jicha, na. Send it down, don't come in shana kwenye DM sound. Whatever Casey, mona kabesi. Come on, no na nyepesi, nenda katesi.
I say, si tumeumba kwa udongongo, kilema, makongongo. Macho kwenye mali, usifosi tofanane. Nani shakula kwanda, kuzisaka mane. Zahalale siyo za mganga, nimezi nyaka,
come on, no, not your place.
Oh, not your place.
Ain't not your place.